Bali, especially Kojonga and Otopilagandulele. And I can't hide saying that. And it's really sad. It's a very sad routine. And we have actually forwarded names to our watu. Mimi mwenyewe nikifanya hivyo. Najua nikiwa mjumbe, this is my third term. Na ninajua eneo vizuri sana. Wakati kulikuwa na mashamba ambayo ilikuwa inakuza bangi, tulimoa na itakuwa poa, lakini bado hiyo bangi inatoka Naivasha. Na ile mafactory ya pombe ambayo ziko Naivasha ni kidogo kidogo. So they do what they call second generation ya pombe na inakuja hapa kwetu. Na inaharibu watu sana.